Makaya silaleli nemalayiko asisebenzi izihlobo zethu lolusuka silibonanga Nkosi sisule izingembezi siyadizevu kujabulo kwesikhashana ingakho sithola matshwaleni